wali womwami yasampondera bawalingiriza asobole okundaba abulijjo awulira bbaasu ekyete ayimba n'amalanga teri yatoma bwe yantuuseeko nanneetondera ndi mwattu nsonyi wannamusanga okkute nambuuza gye nzije emboozi ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyuvu bwe twayawukanye nennyeenya omutwe banneewuunya ekintendeza bwe kityo bwekubiregera mukama eyankola n'endoyo yamanyi byambamba kkuze ate sikulimba nnyumya tonzanyisa buli kye nnyinnyonnyola nkoleko kikkuse era okuva we nnajjira mbasanyuse wadde embereberi empaawo etammuka kale bannange obaagiribwa ekityo tukkiriziganye nziremu obweyamu lituukira ddala lukuuse kummira nga wuulirwa enzija mpaawo akwetuka nabayaata abakazi banyeenya emitwe gyosanga ne leero yazza atwanike nedda mu kigudde mwensekerere kati nnyumya ebibya gyemba siddayo kati bantu bange muntunuulire nina waakasonga kendoosobboleka kaakukwatako wuli eyazaalibwa olyoka onkungiriza eyo yonna gy'oyita ndindimuka kitalo baabuwe wabanyigo yaffe ennakuyo nga ntuku emu ngeri endala kankwesiimise ng'oli n'ekikatalinambojjanyi wakyalina nnyoko digita ng'omanyi kitawe enkeera osanga kkusima kikyolikolanga nnyoka mukwolese tinzono gwe mmanyi sooli peetero naye bw'aba yagenda ddeekajjaga ambezera kumwe watali yadda manya ndigukika wuli olungamye bawali kujja yakugaba tawabya kati amatungo gakubenga amaggule ng'olinda ekijja ekiva ewannyuko watamulina kyakalamu amala okabira mufu so sinsenguse ate okuti kubeeranga musango gwo kubeera gwa nnyoko eyasobya n'atala naye gwe ofunamu obuzibu bwe buti toyala ku kikobanga eyabbibwa kitawo yennyini asobola okwekeka tiyeekakasa nnyo nti gwe ntungweze anti wasooka n'ogabibwa ekyanika ekyo amatulu ofuuka towuwe naawe nnyini omwoyo gukwennyika obulowooza gye wava oleetwa wajja n'omanya nnyoko obwali omwesigwa nga gw'oli mu kisaawe gwe bazannyisaawo veeno ddeeri sigwa yefunira amakakkalire baabuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigugirako nga sirina nsobi bwekunjagaliza omuwala nanziri kasaanira okuba oweekanfumbira kumanyi nnakulira mu maka maamufu agasebeeri yakizza katende naawe nga bw'oba n'omwana onneeyuna galinga ge maka omulaga omuntu banyanjula bye baasala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliiko kwekunya anja mbayiira munnange nanziri muwala wa Damiano nswabwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yano badanye wabwanika nekumbaga yalindirirwa nabula nga wadde balanga nnyo bajje yano ba mukyala wange ne buganda bwe gakyali mabujjeera mpa wamanyi ozi yali yakubwa okubifaananyi ngako bamulabira mulaba ensi eno nga tulya mbaga eyanyuma okwanama buli eyagiryako aginyumya agiddira anti omugolo omusajja gwe nayimbira singa abadingidi bonna abaagulwa nakwata munda ku mpaana nanziri nga gyobeera ndi ndudde nnyo naye okuyimba nga kuzaale we nkusiimira bannyenyeza mutwe bonna bandaba nga mpayira mannugolo wange gye yakuntira yafunira ekirwadde ekyatamanya nabanga mulwadde ebitagambika najjanjabibwako nga naye butere yalaba walumba mulumya bunyiikivu ebyekizungu n'asalawo bidduka n'addako mu kiganda bwe yasuubira teyobandiraba ekimulyanaawona yebaka mutemera bw'ateekwa okufa bw'ataakume makazi awe yezadde akyali mu bufumbo obweri yabaliga walumbe kwayimya mu mizi omukka omanyi nnagala wange mu bufumbo bwe yasukkiriza nnyo okubeera n'ekisa bakojja n'omwanjulira ebizibu byo takkanya yayamba nnyo abakuli najjata abanennabaano ekisa atamukkiriza azibira ebibbe n'azaala mukyala wange ono nanziri ewalula omutuuza atoowakuli kati mulinze kumbuuza bwe muti ekyaddaka awo kyejjate ekyasoba ayagala ebiyiika yabasuna ensimvula mpola mulemu okumpubwa bwe ndi wenkola ne munyeenya emitwe ne muntendereza mbanyunyenyenyo zadde eddoboozi lyange likerebevu omulema yamanya amagezi gasala ngaabuuka wabeewo omusawo n'atuuka waka nga yeesiba bulungi ajjeerwa gulwe yaleka zadde abaana matankane ajankalanya abamanyi okuwola yatuukayo mu ttuntu ne baaniriza nga bwe bamunenya okubula bw'atyo n'obwana bwe yaleka nga bulinga obunyi omu yafumbirwa dda nnyo wange ebyo we byaggwa n'ayagaagala bubya nagamba bba bwazze okwejuna walumbe yeezinze mu ddembe lye n'ayanjula bw'ateera ensonga ze munnanga omwana ono nanziri namuzaala wa lulembo tanwa taata nakutya ekyama ekyo bwe kukiikisa anti nanoonya bwe mbite byanembulwa nakuyansi entuusizza wano antuuse n'okufa olw'omwana oyo onze omusaayi guuli kanguzaawule omwana waluleyo ensonga eyo endeese thank you. wanika ya tuyana Nga watu nulira mkaziwe chetele Tusa nazara wangire ya sivula Ukende waru lala keo mwana Nyesokera wange nune ya njula Nasa nyugiru wanyo kubaza usi Nthena sangi wange nze jengora Nandu sonyi wate nyo 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 Mubira kuntono kubara ya zalibwa Jitawe yeru leso siwanika Na mugamba nuhuru wado musumbwa We wali uva kujitawo muja Baya mbala mtu ala mula kechika Na mwanjula uru njeri uru wamara Anziri na afuneri njerija Kiri anda muganga lava yesenu Nazara wanginga yetira yowe Ngani mchara wangina ya chusa Sanga nakumi udera tudi Nanyumiza mjibabu weta Ya kendo kumaranga zentu ya nye Nemutima nefune mwenyike Mazubu kumanyitwe wabwanika Ndavikandi ate kubuko uja Nakozi seigambo mito notono Ndimuogezi na yebi njivyambula Ufumbi wali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Ufunze vyali wibiti uliriza Nange kamaro kumiro muka Nyabu mjara wange kwe nanziri Siku chaeru wabu bicho kantide Zina wasa wadami anubu anika Davi kanti anka uja Zina wasa wadami anubu anika Kale ndavi kanti anka uja Eshira lanyo kanti isizo kufa Ate kufira kwa tazate mwana Yunemi ukupie wala gira yangu wa Kendene nyoko sivali konze Zena mganga simu wa sangapo